n'amakuru akubiye muri raporo ngarukamwaka Corruption Perception Index
igaragaza ko ibihugu bitandukanye ku isi bihagaze mu kurwanya ruswa yasohotse kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Uyu muryango warebye uko ruswa ihagaze mu bihugu 180 by'isi mu mwaka ushize wa 2023. Iki cyegeranyo kigaragaza ko mu bihugu 180 byasuzumwe ibihugu 58 gusa ari byo bifite amanota ari hejuru ya 50, ibindi byinshi biri munsi y'amanota 50, harimo igihugu cya nyuma cya Somalia gifite amanota 11. Ku ruhande rw'u Rwanda, abasohoye iki cyegeranyo bagaragaza ko ari igihugu cyateye intambwe mu kurwanya ruswa, kuko cyavuye ku mwanya 54 n'amanota 51 ku ijana mu mwaka wa 2022 kikagera ku mwanya wa 49 n'amanota 53 ku ijana mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupiganyi, atangaza ko n'ubu Rwanda rwazamutseho imyanya 5 ariko inzira ikiri ndende.
Ntabwo twavuga ngo ni ibintu twakwishimira, kuko aya manota n'ubundi kugera ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 u Rwanda rwari rumaze kugera ku manota hejuru ya 50 ku ijana, bivuga ngo uko imyaka igenda ikurikirana ntabwo twateye intambwe nini cyane. Ariko nanone twakwishimira ko u Rwanda ruri muri ibyo bihugu bikeya bifite amanota ari hejuru 50. Nkuko mwabibonye twabigaragaje, urumva ko ari make cyane, bivuga ngo ruswa ku rwego rw'isi yashinze imizi.
Nubwo u Rwanda rwishimira kuzamuka mu manota mu bihugu bigerageza mu guhangana na ruswa, ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'umuryango Transparency International Rwanda bugaragaza ko mu Rwanda hari inzego zikigaragaramo ruswa ku kigero kiri hejuru. Apollinaire Mupiganyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango,
ku isonga haza abikorera ibyuho bya ruswa biri mu miyoborere yabyo y'ibigo nyirizina, ariko none ibyuho bya ruswa bikaza igihe bahuye n'inzego za leta igihe bashaka za serivisi zitandukanye, cyane cyane amasoko iyo bashaka gupiganirwa amasoko. Hakurikiraho mu nzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ntabwo ari uko arizo umwihariko, ariko nuko nanone ziganwa n'abaturage benshi cyane bashaka za serivisi. Mu zindi nzego ni inzego zigenda zikurikiranwa cyangwa se abaturage bagenda bakenera ku buryo bwinshi, nk'uko byagiye bigarukwaho, urwego rwa polisi, ubutabera, yewe na Rwanda Investigation Bureau.
Ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko ibikorwa bakorerwa cyane cyane bigendana no kubimura ku mpamvu zinyuranye bizamo ruswa.
Mu by'ukuri urebye ahantu dutuye n'amazu dufite, nta mvura yayihirika, none ngiye kwangara ntaziyonge ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Tukababwa ati noneho niba nimutubwira inyubako mushakaho, muvuga ko ataramanegeka, nibyo kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire, nimuze mutubwire inzu zihakwiye, noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu 400, abantu 400 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana, uba kuba abo bantu hose barimo kwangara, barimo kurwara bwaki.
Inzego z'ubutabera cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo ruri muzagaragajwe mu bushakashatsi bw'uyu muryango nk'izitungwa gatuki mu kurya ruswa. Madame Consoli Kamaramaka wungirije umuyobozi mukuru wa RIB yagaragaje ko urwego rwafashe ingamba zizakuraho iki kibazo.
Ntabwo nagiye kuvuga yuko ruswa mu bugenzacyaha idahari, irahari, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe dufite urwego rw'ubugenzuzi na rwo ruzajya rushyira imbaraga mu gukurikirana irekurwa n'ifungwa ry'abari muri za kasho. Ubu hariho amabwiriza y'uko tuzajya mu gufata icyemezo cyo kurekura cyangwa se gufunga umuntu kitazajya kigomba gufatwa n'umugenzacyaha umwe, bizajya biba byaganiriweho n'umukuriye kugira ngo ariko ko icyo cyemezo kiba cyafashwe mu buryo bukwiriye. Ikindi gihari twashyizemo imbaraga ni ukuzakora awareness campaign yo kugira ngo dushishikarize abaturarwanda kujya gutanga amakuru kuri ruswa.
Muri Afurika, u Rwanda rwagumye ku mwanya wa kane inyuma ya Seychelles ifite 71 ku ijana, Cape Verde ifite 68 ku ijana na Botswana ifite 59 ku ijana. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba, gusa ibihugu u Rwanda rurimo rwo muri Afurika y'Iburasirazuba nibyo biza mu myanya ya nyuma, aho Somalia ariyo ya nyuma n'amanota 11, ikaza ku mwanya w'180, Kongo n'u Burundi nabyo biza ku mwanya w'162 n'amanota 20. Umuvunyi Mukama Basi asobanura ko ari ikibazo kuba ibihugu biri muri Afurika y'Iburasirazuba bitarashyiraho ingamba zihamye zo kurandura ruswa.
Cyari kuba ari cyiza twese ibihugu bya SAF community twaza mu cyari muri gahunda yo kurwanya ruswa. Kuba u Rwanda ifite amanota 83, u Burundi ifite 20, Kongo ifite 20, Somalia ifite 11, murumva ko atari byiza. twasaba binyo badepute bacu uko bazara uko akore influence yabo mu ne gushyira amatiko ya yala barebe ku mashyo ingamba badepute byo bihugu nyuma y'izi data babaze ibihugu byabo kuki mudashinga byo rwanya ruswa cyangwa itege cyo gushira East African Community imbere turacyafite cyo twari ibihugu bimwe tutari kumwe nabo usanga bagenda bagenda abikandagira abigatuma East Africa isubira inyuma namwe muramenya kumurabizi ariko ntabwo twacika intege.
Muri rusange igihugu cya Denmark nicyo kiri ku mwanya wa mbere ku rutonde n'amarota 90%, ikurikirwa na Finland ku marota 87%, Nouvelle-Zélande 85%, hagakurikiraho igihugu cya Norvège. Ibihugu bya nyuma bine harimo Sudani y'Amajyepfo, Siriya, Venezuela, hagaheruka Somalia n'amarota 11%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.